dhacayaan.
Ku soo dhawo walaal, xarunta Isaal maxaa ka caawiya?
Walaal maxaa sheegtay, nama soo ma
aha? Fiican walaal, alxamdulilah. Soo dhawo
walaal, aad baan kugu soo dhowahay. Waa xaruntii garba, ma garatay?
Sax
niyow, lambarkan aan kaala hadlayo Isaasi baan ku fursay. Waxaan waxaa geli marka aan joogan ba diidayaa maa sirtaydana waa caay
sirtu diidayaaba
ma sirta qolkaan sirta geliyo Isaal isoo furi lahaan ba odhanayaa aqoonsi aan sax ahayn iyo waxbaa kugu jiri odhanaya.
Maye, ma numberkan aad igala hadlaysid ba?
Kanaan kaala hadlayo wey. Ha,
adaa iskale?
Anaa iskale. Ha,
labaatan iyo sagaal shaqaalihi xarunti waxaa taaysanaa
maryaha Isaal baan ahay.
See tahay
alxamdulillah,
waa ku kartay tiif baan ahayne.
Isku tiif baan ahayn, aad baan ku garmaya.
Cabdisaax Sheekh Maxamed soomaa?
Ha, walaal
wuu samaysan yahay,
wuu samaysan yahay.
Aqoonsa kaaga bedela?
Maya, baasworku waa sax, waa 29-29 ma garatay?
Haye, wax dokumenti u sheegayna ma jiro, dokumentina kuguma jiro.
Wax dokumenti kuguma jiro?
Haa, kuguma jiro, KYC kuguma jiro.
Haa, wax KYC oon geliyo ma jiraan. Wuxuu odhan marka dokumentan sax ahayn kugu sameysayn boodo. Iga fargaray marka.
Haa, bal marka ma xidig 6-7-6 markaad qaracdid ba?
Haa, hey.
Maxaa ka khaldantay loo dee? Annaga hadda kan keyga waa caadi, wax dokumentiyo kuuba hadda KYC-ga waan ku dukustay. Bal mobilka malaha, mobilka weeyaan. Bal dib u haye, waa sax intaan akoonka intaad iska saartid.
Haa,
laba samayso
ku kale.
Haa, kan intaad iska saartid.
Kan saan saaraa marka?
Ma application-ka ku samaysatay?
Maya, application kuma samaysa caadi aan u samayn. Haa, application-ka ku samaysa application-ka. Soo dab ku jiraan application ku samaysa.
Haa, dabadii application-ka dad iska daysid.
Haa,
xidig 6-7-6 bal iska diwaan geli.
Haye,
haye, saa samayn.